nyimbye kano ne edidi mu Acton Records mad maulana rain we bad we are mad eyo waliyo msajja omuwanda bana Uganda kwebayagala bayakuzibwa mu mpisa ayogera bulungi Kyagulanyi yali yabangulwa ng'omutima gwa Kyagulanyi gulinga bwe bakulongole era mu palamenti eyo gasajja gaayagala gamusambe mbulwakuba obulamu bwe wattu yabuwayo n'abantu be bamuyita kasajja sajjera mbukubwa musada bwe namusisinkananga saluti nga muwaya pulezidenti bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo nga yayo yakimu ekya Uganda ekyoke kyayagala bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo ayayo yakimu ekya Uganda ekyuke kyayagala bamukolanga nkumu ebinyiza mitima netwekyawa yatugamba mwe mukume nsirikyuka mudembe oba kibogoka nkuwe oba makomera zekansibwe naye yo muda tulija ne tufune emirembe talina jabu yona talina bajuni yona embeera zoyo kwenawumulira mwagala kabe alinga omusadasada mwenga kwemugamba zoyo kwenalonda mala sentamu wange bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo ngayayo yakimu ekya Uganda ekyoke kyayagala bayogera naye Kyagulanyi tabipaka ebyo ngayayo yakimu ekya Uganda ekyoke kyayagala
Uganda.